jaw gbenyagna kina tãar we a zeezi ne tall n jo yã noglem wa waa pya jo wʋchʋʋma wʋkrga kla wʋd ween tã wʋg kã wʋma wʋchʋʋm ler pi n ka wʋd n karg kʋ larg ni man karase wʋ kampiyaga kaage ka kʋl n pib ni le tel ni n ka ka tigd n pa n tigi kd kãna bal t'a yaa fẽnsag yẽ wʋmame a wʋd jo yaa wels n tɛra wʋchʋʋkam pã dɩs yaa facha wʋma ni wʋchʋ wa wʋnyã larg ni ke a wʋd fɛa wʋnyʋng bɛ mal yaa fa wʋna ne n tall n kor wʋ yẽ yã wa ka kã daa yaa fal wena zeezi a pa n pa wee fiisɛrga wʋ mʋ je kurgo wee sɛrg n cɩ wʋ sɔ wa yaa fal wena.